olusoka mwaka guno lujidwa kaka uwo mu tongolo nako bayiro kwetolole gwanga mwaka wa government atula mu district ye mukono aje chifatu mandisa bana bitaka asabye nampala wabakozi ba government mu district ye mukono muite kao okwangu yake ensonga nente katekeza akakika kagabe milimu akamanyidwa nga district service commission wanga nti amasomero agasinga tegalina basomesa bamala kasozi mugaga ye musasi wa fe mukono
mumbozi yakafuji abadde mu radio simba mu ofisi ye RDC ndisa bategezeza ndi wachaliwo bwetaavu obwa basomesa mu masomero ga government agawamu okusobola okulaba nga abaana b'eggwanga bafuna obuweereza
tinsaba kawo ne executive ya district okulaba nga tufuna mangu district service commission sobola okola recruitment ez'abasomesa kubanga tulina eddibu ddene mu masomero gaffe naddala ga government tulina abasomesa tebamala ni ate ng'ekizibu kiri kimu kutaba na district service commission feyo nyo kulaba nga tu oba tufuna public service tukirize oba rowinga service commission awalala oba secho okulaba nga anti-corruption unit
zairi de tumbula obe tuwa gala obe tuwa wangavaluwa mgeza ni mkulao ate njagalira kuiza abazadde esomero mogendo tuwale yu mwana soko uze oba lidina urukusa esomero litaina urukusa kwegairi do mzadde tuwala yu mwana kubanga mwana wajia kutata ganyizwa kutunawe sumereo tuligande
kuruwa sedume rubogola simba sozi mugaga mu district ye mkono.